muzude abe mikwano na abengada ono gwe mubadde mumbuza katusanyuke katujaguze mukama mumpadde
olonze buluji aha olonze fitingi bamama batata laba yeno bonna basanyufu bamama batata laba yeno bonna basanyufu
ate
abe mikwano nengada finna tujagane olonze buluji aha olonze fitingi bamama batata laba yeno bonna basanyufu bamama batata laba yeno nabasanyufu
ate
abemikwano nengada finna tujagane
Nasabye mukama ampo mutufu ampadde fitingi Nange kamula gomukwano bekirumeyo kibalume Abennugu ya mweyo nebigambo oba mugire mugire Abanne sunga mulabye ole namba ajitute Nasabye mukama ampo mutufu ampadde fitingi Nange kamula gomukwano bekirumeyo kibalume Abennugu ya mweyo nebigambo oba mugire mugire
Olonze buluji aha olonze fitingi Bamama batata laba yeno bonna basanyufu Bamama batata laba yeno bonna basanyufu
ate
abe mikwano nengada finna tujagane olonze buluji aha olonze fitingi bamama batata laba yeno bonna basanyufu bamama batata laba yeno bonna basanyufu
ate
abe mikwano nengada finna tujagane